Adan kettini dande studio kalangu eden gondi yamde joomin taji sappo e jowon ko wittori kibaruji ma e fulfulde komin Omar Hamma janganta on sa kettino no ko kibaruji nanni nimbe suudu hawjindu mojjina le hokkugal habaruji do enden der leydi meden Niger no tawa ekkintinol ko jeddire do enden der leydi meden Niger don do mana mudu woni be keba sigilade wolde fadde radioji din no deke do enden do internet on nanande kibaruji men docteur Sani Kabir ko wi hore jondu suudu nanni batu joda kale ko silma leydi Afrika no woni e hoore mum to enda to suudu fina tawa leydi France indi tirandu CCFN du Jean Rouge Gallo Nyamey on nana der kibaruji meden sigila on no wontiri der lawol ni ekkintinol golle sukaabe ummatore hande en jaatana nan der nokkure to sukaabe ummatore ekkintinte golle tawande to enda der commune Birni Gawre hebbe nafaka modon sanne kanjundi won ko kantirten kibaruji men e fulfulde kori jam hirtama yerno kaliranno mi on e der ko e kibaruji meden do fille labi kawjidi golle dum woni televisioji jamani dum hawrinde suudu hawjinde mojjingo e hokkigol habaruji do enen der leddi meden Niger no woni wada do enda e der jeddire de hawtade ni e dekotodo do horejo suudu hawjinde hokkugol habaruji e mojjinde mudum to enda der leddi Burkina Faso no docteur Kabir ni wiri mana mudum woni be keba sigilade fa woda dor golleji din fadde televisioji e radioji din no kolle do enda do internet rukka yatu Abdurrahman yewtidi e makko nani ko fammini nimbe do ma
l'objectif de cette formation
mana hawride amin de ni woni beedude andal gollobe CSC fedde leydi mawne hawjine ciude dereji kokkoji habaru misali do labi nabi en dangare golle fedde de ciudi tele gollo wandi do internet dundu gam mojjinde golle sigilaji mabbe no hidira gallabe hawju kesi cinga har ko darata golle teleji di do der leydi Niger na der leede Yasin fa hande ndu labi kesi gon cingama caka jom en teleji di e gollobe fedde amin de ko watte neddo amin fu andi golle mum e ko heda him min ke du jom en andal tatugon warbe pirti ko e himbe der hawrine de dan dum anda de non teleji di kani gado golle mu en du labi kesi
de la diffusion de la télévision analogique
gam alla e di ginde jande sukabe jangobe ministère hawjinde jande sigilake labi janginol kesi gon puddadi no gollire elleur octobre 8 do der lokoliji potodi di leydi meden Niger no Habib Munkaila o woni horejo l'école franco arabe mo gudel wiri o wi do enda yaadu yeso heɓama nder majjum sanne wakkati no asuman china yewtidi e makko
on a commencé de la lettre par le mot en arabe français
min puddirana balegi din fa tukki e ciatul e demgal francire gan diggingo jande den classe tidi fa tukka e classe ji jeego o e kollete no masse den wontiri gan e ko libe gon anda deni pe he h hawro dirama no jange f sai deni be jehi der classe ji mawdi ko be kolledi delle minen weltoro e siri o demu a heban suka gadduubi joyno janga wawta wadi atol he dengal francide jeho leso heba masanni komin kokki sembe ni woni far bindi he jande delle décembre min natan der siri jande den fu de jande histoire ka he géographie voilà hein
on a des séries de géographie et les histoires
nanni fedde leede duniyaru no tawa hoji adi manen bi hoji adi e der durwidal dum woni torrugol rewbe don do sodo miccito leedi meede Niger yeyi to batu sappo e jega obo do filla durwidol e torraji rewbe yeru no andi nore de wadde e der durwugol e burdingol dum woni faware joni e torrugol rewbe yaade sukabe dum hunde non tawa golleji mawdi di fedde leede Touba kobe woni no singi do mun ko attabe dum woni dum moji mane dum itama dum do illu der andinore wadande do filla tefkol hakkeji nimbe adamabe dum mi cido dum ni dum woni anander durbidol fedde de be jeybe kollede ndan ko cede no njaate ngatto faryadu yeso majjun ko attabe dum woni hakkeji bibbe adamabe njitama e faware joni cede gatto to de der resirde cede ko vite to ende 13h ko ndarta filla jande cellal nimbe golle e yadu yeso der ladeji gam alla e hisinde rafi potala kunde durobe e remobe hitande hikande horeɓe ardiɓe commune Dogon Kiriya tawa ɗo soɓɓirde département Dogon juttinde région Dosso ɓe gaɗi tindinoje yaade tonimɓe. Yeruno Mamman Turba maire mo Dogon Kiriya on wiiri o wi hakkunde duro ere mo jonde jam e potal hani. Abdul Aziz Dan Yuma yewtidi e makko, nani ko haali?
Commune
mo Dogon Kiriya o nokkure durande mawde noon, nden no miɗen godi duroɓe ɗuɓɓe jooɓe nder commune uji goɗɗi e région tawa waroɓe wakkati ndungu o jooɗo to amin gam tefude durande. Wakkati goo iɗum wadda rafi potal hakkunde duroɓe e remoɓe, amma Allah yettama faa warde hande saɗorma mawɗo fu won natahi hakkunde duro e demo, gam Allah hawrudeɓe e hokkude habaru dow tindinon gol min goni miɗen gaɗana ɓen. Nder majji ɓe kolle no hani jonde lobert tawe hakkunde duro e remo, woɗi du mo hennon mabɓe fuu no hani wadda ballamu ko hatti tawe wakkati o saɗorma fuu heɓaka nder mum. Ka noon nder kette o duroɓen tefi juurude, amma Allah wallirimin e sogeji kawdiɗi filla ndenago ɗin e jiilotoɗi ɗin keɓani saɗorma on mo sola. Asawe bittiɗo caggal natugol futura noom nder wuro Ikrizat Sadore kiloji mum nogay e jeetati e commune Sayi lumojo gon himɓe gon tefi hippitade mo gam tefude ceede makko. Bandimin Shaibu Mamoudou mo Sayi yei yewtide o to o neɗɗo biyeteɗo Harouna Oumaru lumojo kalɗo no kippital ngal warra.
Bicin ay gono kinere
hankin mi sirieke non fami ombo bitigel an sey gorko gom ni wari wadi hanno sodanno beedi sedda gadam sey goddo du wari no borni kolte sogeji itti malfa he am o noddi inde am o wi kam mi hokkamo cede de jogimi fu na kam fella kam, amma yettore Allah ko rofimi he makko fu sey pimi jungo makko malfa kan sami huumi himbe gara o turi fa o hojaka mi artimo he makka himbe gari nangibe be nayo warbe, amma goto hebi doggi dadi borni do kolte sogeji on kanni barmina sanne ga himbe kawri pimu
kumare made yan lalobu bodaci
nani de wani batti joda kalen dida ba kokollol silma leyde afrika no woni e hore mun to enna to sudu fina tawa leyde france indi tirandu ccfn jean rousse mo gallure nyame yerno de kido do horejo batti joda kalen ekintido ko watto nimbe sappo wadobe silma der niger wiri o wi ngo batti wada kenana gam meccintade idrissa weydarago gado silma. Nani Aliou Houssaini latiɗo kan woni dekkiɗo do horejo nde hawrinde o haali sigila balɗe joyi on no waɗirta. Kenda Diallo Mariama yettide makko.
L'initiateur du forum africain
Inoussa Ousseini cingudo sigila silma o woni tawado do inde leydi Niger tonder UNESCO fedde leydi duniyaru hawjini filla jande tariki e fina tawaji himbe ko hidini woni hawrinde latano himbe ekkintinul dum ekkintina du be bo wadude golle silma ben andano silma wadirte de rabbinol halani Jean Rouche o woni mo nyammina sukabe leydi Niger sappo kebe ekkintinul der hawrine de misali Sani Magouri e Maki Aisha jamo futon centre franco silma Idrissa Ouedraogo hollete alkamisa du ekkintinaabe duubi sappo ni silmamu en fuɗɗete no holle faa ɗum hanta
forum qui ont été formé depuis 10 ans
ɗum doni e dow laawol gottongol mbiya asawe bittiɗo noon to enda Marok woni ko fijo ko laawal sappo e joyaɓal kollol ɓurɗo ñeñal nder ñogol ko leyɗe afrika hanti to enda e nder ñogol nder fijo ngoni leyɗe Benin e Guinée ngaddi ɗo enda ñogi zamani suka ummatore ñotomo leydi Marok kam heɓi mbar jaari arandi ndi tawi leydi Niger du kam yehi heɓoyi mbar jaari arandi far ɓurɗo wawde koɗi e kotane kamɓe gollal gori. Yernoni no ardiɗo fijo fimango biteɗo Alpha Di haliri o wi fijo hikka ngo keɓal waɗi lemu ngo waɗiri duno ngo woɗiri. Diallo Mariama Kenda yewtide e makko fande.
Miɗo domi Afrique hawrita ngam waɗugo yehu warta lobbo nder hoyirna nder leyɗe duniyaru fama nder jamyaru ɗum woni lawol aranol ko ɗum wurti leydi Niger batu noon welugo himɓe gaddowo jehol yeeso jawdi nder lawol gol laabi kewɗi joɗɗinama ko sem'intinta jehol yeeso dow fi kollol ko sukaɓe ummatore ñañuɓe leydi Niger holli ñañ mun nder leyɗe duniyaru delle fima no wartan hitane warore deni lamɗo jaɓi.
E noon ni e nder yewtere nde min gaɗanta on do filla ekkintinol golle sukaɓe ummatore nder leydi meɗen Niger hande on kettinanta konana Boubacar gonɗo no ekkito gollal me Nigeri ley nokkure to golle ekkintinte nder birni gawre duuɓi makko sappo e jeetati.
Min Boubacar Tayru mi wiite golle jungo kam mi ekkiti mi wawi joni o mina nande belɗum collège ngo mi jangi école mois de semde kam mi wurti école mi yemi ekkito collège ngo kam mi école mi wolami no wawa ɗum mi wurti mi yemi ekkito collège ngo nder duuɓi nayyi kam moni ni i kam mine ekkito collège ngo noni komi gayni gol mine nande belɗum majje wallahi sama lokaci mum na hunde fu mo waɗante ɗum mais joni o min gono waɗana hoɗan ceena mine yetti Allah wallahi nder golle joni ɗum gara goɗɗum woni fa Allah hoynanami heɓa ko hoore am mine won sukaɓe ɗiɗo komi ekkititta mais hande noon ɓe garay paami am fof no nande belɗum golle ɗen wallahi gam mine nafude ɓe ley golle koko mine waɗa kumomo mi haalnan sukaɓe ko jangga école da jangga école ana hani ekkitora golle junggo gam golle junggo boppatani ɗum sa ɓa a jangguini ana hani ne mbawa golle junggo ba gotel noon
nonni en garta e yewtere meɗen pidi nokkure to gollal junggo ekkintinte nde commune Birni Gawre kamɓuri ekkintino nder nokkuje tawaɗe ley région do soɗen fuu nde nokkure du illu duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e nayyi woni ko Singa nden du warde hande mbi'en sukaɓe ummatore hewɓe kamɓe woni ko ekkintina ɗuɗal maɓɓe kayno tawa e nder golle muɗum e juuɗe bandimi Balkisa Hamidou yehi yewtidoy to heɓuɓe golle wurti e heɓɓe nafakka majjo
gaɗol leece e are suudu iɓe ekkintine du moƴƴinol motoje e moto pompi ekkitade golle ɗe ni no tawa nder ɓerde neɗɗo maɓɓe fuu Boubacar Abdou Jibbo ardiɗo centre o holli ko ekkintinoje gonaɗe no gaɗeɗen nafi sanne gam ɗe gaɗi hannden ko sukaɓe acci yaade leyɗe yaasin no tefowa
ndemmum konimɓe fuu andi baaligiji jottako wuro gam golle ngala amma illu ko nokkure nde maɓɓita bayle heɓama baaligiji ɗi ngala no dilla kasim woɗi du komin on no ɗon heɓa nafakka majjum sanne
artaɓe ekkintina ɓen fa hannden keeɓi to nangui ɓen du sukaɓe ummatore cakantaraji ɗen gonno ñammina ɗum du waɗi ko sukaɓe ɓen no giɗi warde ekkito nder centre o misali ir Abdoul Kadir Seyni duuɓi sappo e jeegom
warana ekkitade mi yana ɗum nafa miɗe jamaare fuu mi wowi yiide gaɗɗo ɗum ko welti sanne Buuɓe o wiite haddi ami o ekkiti gollal ngal kanƴum waɗi ko ɗum naati e ɓerde am mbimindo mi hoƴƴan gollal gaɗol suudiri
to saroɓe sukaɓe ɓen centre o e ekkintinoje mum no weltare mawne noon hano no hajea aissa nuhu indirteɗo hajeabo hawse mo suka mum debbo no tawa nder janngoɓe centre o haaliri ɗum
wallahi gollal ko golli ɗum wallahi min nani belɗum mum sanne gam o wawi golle tela makko mo ñotana kam mo ñotana ɓiɓɓe makko mo ñotana yimɓe kurelle niɗɗo fugoruɗo suka mo wala no janga yara o ton gollagal giɗɗa fu no ɗum no ɓuuri ɓe dilla iɓe piilo nder wuuro no hani ɓe jaari ton ɓe golloa
janguinoɓe nder centre ɓendu kolli ko saɗorna en mawɗan gonɗan no faddo golle maɓɓe ni woni rafike ƴoran are gollirteɗe bani ko wakkati gom janguinoɓe ɓe no gadda are mu'en gam wallirde janguirde ɗen
wallahi saɗarma momin gondi ni woni rafi are gollitirɗi min galaɗi min galana minen piya piya ni woɗuɗo bawɗe mum seɗɗa fuu no wadda gam sukaɓe keɓa golla
wallahi garki siskon takko ko yirda heɓama nder mum sanne kam arande ko nokkure nde maɓɓita juuɗe amin ler jibaji min gatti ɗum loreji e guineji ɗi jiita ɗi fuu minen jeeɗi mawɗo amin on hoƴƴoyi ba ñamande e wattude ɗum nder lekkol o
centre ekkintinol golle junngo mo Birni Gawre nafi himɓe o nafi du sukaɓe ummatore commune on sanne ɗum du waɗi ko himɓe no deki tammude mumen sanne dow centre o
ɗewanta kibaruji meɗen fulfilde tili en jettan Ali Ñalli e Ummoumar firtanɓe ɗin e ɗengal fulfilde joni Asumane China kam waddantan ko ɗengal hawsankore yamde joyi mintaji capanɗe tati kirten to janhirde fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor ɓalli e golleji ko
ñande fuu dow studio kala ngu yewtere pindinol
yuude altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyyi e mintaji capanɗe joyyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kala ngu yaadu leydi Niger